Yesu mazima ddala gwe amburera yange. Bingi byompisizzaamu, bye ndabako n'amaaso gange n'ebye siraba, nasanyukiranga mu kubeera w'okwo.
Jumbi say,